Haleluya. We gai mwega, we gai wa kihoto. Gai mrathimi, we gai wa hinya. Gai mwedi adu. Haleluya.
Konyote ile gai, tamote ure weru ile. Tore aluariga, ekwe rira geria.
Nikunyoteire mwathani na ngwĩciragia hĩndĩ ciothe mwathani ngakwambararia tondũ wĩ mwega ngĩkũgoocaga tondũ wĩ Ngai hatirĩ ũngĩ tawe ma nowe tu mwathani nowe ndĩrenda na hatirĩ ũngĩ mwathani nowe tu mwathani wĩ mwega
Lord, you are my possession, you are my inheritance, yeah, you are my desire, I want you more, you're all I need, Lord, you are my desire, yeah, I wake in your likeness. Oh Lord, it's only you I want. Hey,
my inheritance. You are wonderful. You are my desire. We gai mwega. We gai mwega. We gai mwega.